awu bi lay shaytan rijim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ma ngi len jangal tay hadith bo xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax mune zulhijja bo len ko gisee ummu salamata mom moko indi mune so len gisee wéru zulhijja moy wéru tabaski wala bok wéru at danaka moy woné né at bi jeexna tabaski mune so len ko gisee té nga bëgg tabaski té ngeen bëgg tabaski ni ngeen kiyé wëlis ngeen di dagg seeni karaw ak seeni wé ba tabaski jot wa bisu ray ray bi dal ñu waré tabaski boba nak mën ngeen dagg seen wé yeeg yi waye tank tabaski jotagu rek ci digënté bi moy bi ngeen gisé wér bi croissant lunaire bi ba kérok ñuy tabaski lolu kenn du ci dagg wé kenn du ci dagg tamit karaw assalamu alaykum.